kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho, ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere.
Utangiye cy'imyaka itanu ariko yambwira ubu mugiye kubikora. Mubujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavuzwe kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabona utahabuze iki? Kandi ntugusobanure icyabuze. Iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze, uwabuze ni we agomba kubikora. Iyi mikorere ntabwo ari yo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe. Uburyo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda byifuzo dufite byo gushaka gutera imbere, byo kwihuta, byo
mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibya ba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage. Aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo. Hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza.
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabanasabaga kugira ngo ahabwe ibitunga abana banjye, nanjye ubwanjye nk'umugore w'isezerano kwa Nyakwigendera Niyonsaba Eugene mu karere ka Nyanza.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo, bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira.
Ubu nicara gusaba ugategereza uza kubageza umwe, ntabwo ugera mu bindi bibazo by'abantu cyangwa kuki utabereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari cyo kintu kidahari.
Kwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo.
Urakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze.
Uraza kwikusanya kwa Perezida wa Repubulika.
Ikibazo ni indege y'umuntu ukurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyo uriya kuri iyo bageze niba mutaragikemura mwaza kugira ibyago. Abantu birirwa biruka inyuma tuzarinda banogoka nabo bafata.
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'Amajyepfo no mu Burengerazuba, mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke, cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye ko waje ino nk'abamubonye kugira ngo nkemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro, ntabwo imvura nyinshi, uratubwira ngo ntitutahe sinakurenganije, twaratashye kuko twajyaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe, ariko none nakubonye wigeze kuzika duhandike iki kibazo. Noneho ngiye kukibaza baramfata barahakubura, kandi uribuka igihe wayabikira dufate. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make, nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Maritini mwene Nabwoba na nyina Nyirabaziga Nyirabawinda. Ibyo mumfasha, nabyaranye n'uwo mugabo Ndamageya umwana yakikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi.
Ngufashe nubera guha abantu bazagikurikirana.
Urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame. Tumaze kubyara uwo mwana maze iyo turasezerana byemewe n'amategeko, noneho rero ya nzu nabaga ko mwari mwaranyubakiye kuyivamo njyana muye, noneho ubwo ngubwo itabwo nari ifite turabigurisha kugira ngo twiteze imbere, kuko numvaga nta bundi bufasha nari ifite. Tumaze gushyiramo inka mu rugo, afata wa mukobwa kugira umugore we aramutunze meya arabizi, abayobozi bacu guhahaga umurenge wa cyane barabizi, ndakwinjiza ndangarura nta rwego twageze.
Iri kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka, kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze. Ariko umwanya babana muto biteganyijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu, aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Ahabwira ubusa bw'ibya Amerika i Kigali.